Good afternoon, this is your captain speaking with just a little flight information. We're flying at an altitude of 37,000 feet and our airspeed is 400 miles an hour. So just sit back and relax and enjoy.
Monday, kukwana meeting. Tuesday, kukwana tricky. Wednesday na Thursday si heavy, but Friday ndo tusikianga fiti. Ni Friday, ni Friday, ni Friday. Ni Friday nasikia fiti. Ni Friday, ni Friday, ni Friday. Ni Friday ni drinks na mziki. Ni Friday, ni Friday, ni Friday. Ni Friday si stress marafiki. Ni Friday, ni Friday. Tukapunguza stress ya hii wiki.
Nimegonga na HR, anateta dress code na time. Sana shangaa mavazi kufanya kazi. Ati nionekane kwa ofisi by 9. Lazima wanione si bora waone kazi. Hawa tu ni watiaji. Ngetoka mapema but nikanje na hitaji. Tuneza cheza FIFA, ribe neza shika. Ukitaka uneza pika, si lazima ukate maji. Miwa ni kijiti tu, kiuliza kibogoyo. Ambia mwili pole, usha tafutia zakayo. Sika mpeke yako, chanua mamorio juice. Pofika dunda, itakuwa ni uchoyo. Lewa tupigi shere, tunetandika joe. Kuna form, ukitaka bambika njoo. Beba sweta, beba pia ID na doku. Na enafya kushibisha na kusafisha ko.
Monday kukwa na meeting. Tuesday huko ni tricky. Wednesday na Thursday si heavy, but Friday ndo tusikia kafiti. Ni Friday, ni Friday, ni Friday.